funza kuti trapchi. Usafunge njati. Ngerere tokitwa trapsi. Kukoka moto kwetu siana nikuvesa. Kwa heza ni head out. Tikuye ndri kupresi. Ngo heza pakwera chikaya wakuneta. Mufiri jvune uku papa ndimi mchai dress up. Apa papa ruaru apa ndini nda mutesta. Kapenya vaseline anzi ndoni utinda geza. Ngera sick ndoro shkira pfana imimi mundi glaza. Tukono nguita business ufungo 20 blesa. I know I make you dance, mfana wangu. Wakao ya turupo kapiwa plate, mfana wangu. This is spaghetti, mfana wangu. Uwani kwa papeka nturi peti, mfana wangu. I know I make you dance, mfana wangu. The bitches that you get, mfana wangu. This is spaghetti, mfana wangu. Uwani kwa papeka nturi peti, mfana wangu. Bitches, nigga, mpure one shadow. Weakest niggas, windy Johnny, windy Nato. My shorts are just sugar, kuna knowledge, I'm Sony. And we know that I'm just for nera, cause you gon' need a cuddle. Yeah, oh, guy, nindi tori pato. Yeah, oh, guy, me mutori random. My nigga lean trip, me and your tori danzo. Jesse Trima Jeezy, we tambo in the wagon. Zita magotza na poyo, poyo. Ane DM na namumbe ice lolo, lolo. Musha dona ni gozi ya na follow, follow. Musa meza jona inzo ititi kolo, kolo. Waka nvunza kuti trapchi. Usa funge njati. Iwe, see a trap nigga going. Yes I'm deep, long chain. Kukunendoro wanati.